gagahinda yewe mukobwa umva yo bakuvuga yagira inimba imuwe ziraje usuye umukunzi atagushimye ngo aramumanyije Iwabo ni bakiryama ngo basinzire bahora bavuga ko uri umugome gusa bazinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura none kuraguza bibamazeho amafaranga Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Yamba nukono yakubereye umwanzi nibuka nuko mwasenganaga Imana Muhorana ikiganza mu kindi urwo rukundo ntirwahise mu muyonga sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara Marimo jijumubano wizera yuko ari inshuti yawe none mu gihe aguteye umugongo mwana wa mama muteri burenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara Koko Sara uri umunyabyago mu minsi yashize wari wubatse urugo wubakanye na Viyani wawe none uwo mugabo nawe yarakwanze kubera guhora bamuteranya nawe iwabo bakuziza yuko basumba Sara we uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Sara we uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara harimo jeje umubano wizera yuko ari inshuti yawe none mu gihe aguteye umugongo mwana wa mama muteri urenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho Sara we uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Sara we uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara.